Uganda buli mwaka ekozesa sente zisobera ddala mukasa akalamba n'ensimbi zino zikozesebwa kulwanyisa musujja gwa malaria ogusaasaanyizibwa ensiri gwokka. Banka y'ensi yonna, World Bank, yefulumya alipoota ekwata ku nsonga eno. Dr. Jane Ruth Acheng, minisita avunaanyizibwa ku byobulamu, abadde annyonnyola engeri y'okuziyiza obulwadde yekukyali okukulu ennyo mu nsonga ezikwatagana n'okutaasa ensimbi ezandibadde zifiirizibwa eggwanga. Jane Ruth Acheng abuulidde bammemba ab'ekibiina kya National Resistance Movement abali mu Lusirika mu disitulikiti y'e Kyankwanzi n'agamba nti omusujja gwa malaria ogusaasaanyizibwa ensiri gukyali mukulu nnyo mu kutaataaganya ebyenfuna by'amaka, ebyenjigiriza awamu n'enkola eyandivuddemu ensimbi n'amakungula amalungi. Agamba nti omusujja gwa malaria bwe gukendeezebwa kiyinza okuyambako abaana obutafiirwanga nnaku nnyingi nga bagenda mu masomero ate n'abantu abava mu maka agatali gamu ne bagenda ne bakola ensimbi. Uganda ereseewo eddagala ery'okugemera ekirwadde kya malaria ng'eyagala okugatta ku nteekateeka ey'okuziyiza ensiri okuyita mu butimba obugabwa n'okufuuyira mayumba agatali gamu.